yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaru jame fulfulde altinere go o lewru utti tane 2016 jena yamde soki du studio tamani meden tawayle maison de la presse do bomoko do umar waygal yottinan taw do kabaru jidi no hum jiro won to boggi jambe to se grabo competitive wid le ceketi yon terne du gede de memindiri kase le badal ki dal to hakkunde gatcha kanye asi ali majum be bi himaybe kewbe du ngadi hen se ba hakkille ko liti wid wattu jono su robe hakkunde bibbe mali be fa yottu yo gouvernement mali o kanye kani pellude gede didde fu jiya yalla hono be ngatta dido basi yellam dale le majjum be do honjotobe kollitiwir so armi mali kanye lami mali ben jahile ngalure kidal de tan du wawa bubude mali ko mo gombe to franci tobe hollita wi temede mabbe jalti kenye be jehibe daro yeso nokku non docteur kedor skey do kolliti metti mabbe wakkati jono be mbibe pama e fino franci wordi no tidalaji din gori le leedi meden di kawtan jeno bal ande kesse do fuddi kenyen do bomoko do le ngal do kawtal wattu jono fab deyal honobe kan tuugirade jande do wod le leedi meden ndi yalla yirweral wadle afrique fu e mangal mudo se grabi won non sembe kabaruji dum jogini on do betande di batte radio ji di fa gasa bismillah modon e hedade tagal yonter jabbi non de ko gede de mem dirno to kidal to be kollitiwde aswer jabbi non de du sema kanye e gatcha mem diri le badale ngal wure kidal de kasen dum wadi sababu du so yimbele hewbe keddile hen kasen non be kollitiri wide wattu juno ngal wure kidal de nen worino tidalaji kewdi mata maton fa keben famtade kede muhammadu samaseku
basi o imiko nokku ngoddo do kidal kilometre du sapo won kollitibe wide basi o satifasan hakule mabbe dum joki wadare dum nyaloma aswer de fuf bangal imingol basi okay kala gubal an happa gongal gube didde fuf dun an hokko adaduji di mbawa jawtede ka holitama wiide yimbe le hewbe kedikele basi o goto e horebe gubal platform mi noddi holiti wiide ne gube de wondi e landal kaborani basi o alma fuditaade sa fuf holiti wiide imade gubal gacha e kany platform yo bamtude ngalura kidalnde dido basiji immi goto ne kawtal sapubal fedde jogjitagol joine fedde wonde hande huntande hore tiralaji kidalli wat jon okay kulbnal tan wolle ngalurande batte basi o jaati yimbe le hewbe jaltili ngalura kidal
kanko André Bourzo andudno dido kabaru jungorri sanne o holiti wino kidal worino dum hana wemburde jama o fe sabide ila kaldal e kawrangal sinnina sa je ngalure kidal de hono ciagal dum hettinirano wattu joro wi wadeno watte fuje yalla hono walde adnar allandu hani gollirde golleji mudo kanye lamobe tinnobe billa gede de fuje yalla hono armi mali kanye e lamu kobbe kanye rifitrad le ngalure kidal de wi non ta watta so jam e deder health hewte le region kidal o kede ko ma halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
sifa golleji talkur jam e deejere sinanto alger ton golla kan hanirto kidal ton sabe gubede calike de so leedi mali ndi nabbe ton bangi goddo dum be calike yu kejaabu lamu leedi mali njaha kidal ton bangal kawtal mabbe ngal tawene leedi mali ndi yaltini almusaddaji kawtal ngal fuf den no sifa kabaru jondi hawna ki feej tidal gongal ngal dum yu bangal jogolal kidal ngal jaleñi di fuf ana jidi yu kidal tawe juude mun en kamaru ne ya fuf basi an ima hakno jaleñi ifuras Imgads e kanye Imrad mo General Gam so ni kede adnarndu e kanye lamu leedi ndi kontina dum hore no haniri ana tiidi kabaru kidal o biltroni be pied dabareji hono neldudu to kidal ton mangal pade en ma kajabu labu civil en so wana dum kay tidal o beydan tan mawnudi
se kraba litinde wi di jena yamde hebi silimaaji tati nokko no dirtedo hama bangule lamu tumbuto do way neltudi miijoji modo hella me bemal ande gal mi noddirta phase Facebook gal holitinde wiide won mangal pade goto armi mali kanyum wara hanken nokku noddirtedo hama bangu idom le deede tumbutude yimbele be ceedi ki wiide o do capitaine noddirtedo hamata ag hulaha holita wede o wara ma dum won le ngalure tumbutude jaati yimbele bombe sumbube be ngardi do moto ngaji holita wede yobe yimbele nayon non kambe mbari moton hejo eta dirzans ngo kasen lamo hedintini dun le leedi meden di tiagal ko dum wadale noga lewru juye jabbi non du ko wattu jono be bidum waran timmoyde fa le noga e jena lewru mars du hitande 2017 député lutindirbe lamo obe kolliti wiidan tawdal le dido golleji be bi kala ko watta so tawe idu way sakkade bonadaaji le leedi meden di fu kambe be tawete le hen fa hande de do bal lutindirde lamo o de be kolliti wiid kambe be tawete no jabbe deejere hani wartide le mali fu e mangal mudu kede kanko no docteur alkaidi touro yo député IRD gotna do to dire to ko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
l'état d'urgence yamirama batte rafnde nago on wodi on fu on jigo wadi nampal ko denno on dido sifaji tan watta so dum hebene dabare sabiso en bihi en kadoto hon dum wowirini dum newaki hinade dum denno yu batte imma darajan hebe wadanede kabaru denago faiso dum lato sababu yimbe be billo sere le golleji mun en ni milawde fedda joina batte mudun o wattana hakille kala tidalla mbawdo hebede hen sabim tagite wide yimbe le ana kula sanne kabaru état d'urgence o sabi be mbawata hinade hajuji mabbe yogaji hono no be jidirini denno minen kay minen jabani kabaru état d'urgence fa sanne minen gondi kala sariya so binowo jam e dejere bangi goddo dun pamo wide dabar o wada masala mangal padbe ana mbawa kinade golleji mun en wana fe haddebe hinade di wana hono ni dabar nan hada bonondaji wadede ka dun notto sababu dayan dun haadi sem bam misal do batu kandu wadede e so tay mangal padbe kebi kabaru wide batu o ana wonde farrati denno be jogi yabrode hadde batu o wadede
la rino va être attaqué on retire immédiatement l'autorisation
e koliti wide malin ko be gombe to farrati to be temede temede kany en jalti kenyen dum woni aswerde no be koliti wir so be be daro yi dun yesu suudu ministre commune de kabar france e leedel goddo nokku no dirtede kederske le leedi france ni nokku no dirtede paris le majju waldi de do mani ko wonbe tobe be koliti wi be pama e fefa hande no france worri e no tida laaji di ngori le leedi meden di sabide be biidun laaba kede kanko no dirtede ablay bawo kanko laami do waldi de no dirt collectif citoyen mani ko be wonbe to france to ko halido hen do faccitango Muhammadu Samaseku
regarde ce qui s'est passé à gao on comprenait pas tout quoi
bangal tidala gao okay min pama fi ko dun sab mangal pat leedi mali be jabi fitude jabe do yimbele bangal du bonondaji ngadi nampala di e kany basi imido to kidal to hakune gatcha platform e sema min pami wide yo wajibe amen micintide leedi france adi ko bami e fuddode tidallaaji leedi mali ndi bangal ndendagu le tatteji leedi mali ndi fuf min tagtike hello le gotu makku leedi ndi yimbele heba dun ana jara golleji talkur jam e dejjere sinnaado aljedu wana haaju mabbe ndenno so mi jokiti humpitinde yimbe dido kabaruji e kany wadde golleji goddi min tajjoro wide den ko dun nafi sifa imade amen de ana kewi min kadata e hono kartal hande gal tan min gadan imma daraji goddi sala famu ana hebo ittidallaji leedi mali ndi
no jande do dowre le leedi afriki ndi haani wadirde wattu jono yalla yir werana wad leedi afriki de fu du wono sisilmo be tubi hitane hikande kawtal janab an jowi gal do ande kesse gal do kawtal be koliti wi yimbel iwri le leedi le kewde be ngari e be gonde wadde kawtal mabbe do bomako do pewnu be gal do kawtal yo mali ko be gombe jola kede kanko no dirtede jola bagayogo kanko yo lamido dum won yoga e bale hala nane kumini de kabaru ande kesse le leedi meden di kom haali do hen do faccitango Muhammadu Samaseku.
Le thème de cette fois-ci c'est le rôle des universités.
Sislingal kawrtal yo darnde jangnira dowrede bangal yiriwere jottinde leedi malindi. Sabi mi tagtike wide tiagal kala ko min kali, tiagal dun kala ko min gaddi, min pambide ande kesse de ngoni nuyle yiriwere jottinde. So ni min galana hawaluji men di jogalal, so min andana sanne ande kesse de dun, dabar fuf min kebata bangal yiriwere jottinde hantinde, mi walda e bonnugul sifa hawaluji makasaraji goddi.
De pollution interminable ou d'autres dangers.
Union européenne et Royaume-Uni, Gonifa Botobe, Studio Tamani.
Sikirabe jurni den jere yelo dun le reso ngaji medin di wakkar jone ngaram puddire le cercle gundam do be kollitiwide hono be kane wadirde gundam gallure labunde e dum wonono faana sisil mo be tubbi to hitade hikande di do golleji be puddi don le cekite yonternde wattu jono litawe deede gonde ton de kirindiran kabaru labal o lehi majjun dum won deede tati ardiide furdu kokketi ton jenaari ngabbe di do golleji do no walde sukabe jokkalbe humnide kabaru dum won labale ko nande mudun leyi leedi meden di te ngardam faado banamba do be kollitiwde suudundo be noddirta jeune chambre international gondo to banamba to ndu wattu jono be kokki hono yimbe la gobbe tombe ko yata arkillaaji temet tati ido arkillaaji kokkama do nokku noddirta sinjina hokkabe do won sukabe ngala hitane water fa yotti duubi je kane rewbe le cowimi ido le golli do won de waldende sg wonti e gollude le leedi meden di sekirabe sembe kabaru dum jogini on do nyaloma hande o hollitinde wiide fa handen to kidal to dum buuba e fesabe de gede de tiagal ko memindirno le yontere jabbe non da ko le tekiti yontende do be gondi e meminirde e badal e gallure kidalde le odo basi be bi nokko an woddir kidal ko yaata kilo ngay sapota maybe fa heewdu ngadi ton hakkunde mabbe se ba hakkille wobbe ko li tiwide wattu jono jeewa yalla hono bale ha adnar allandu kanye fa yotti la malo hani bildirde gedde non tawat so odo basi dala le majjondu be beedine hen be bi wajib tan jeewa yalla hono arme mali wa kanye lami mali be kali firtinirade le gallure kidalde no wattu so dido tidalaji kebne jogala kenen du won hecci keñenobe kollitriwde aswer jabbinonde nokku nodde tede kedor sey idum leyi la morte france to do nokku nodde tede paris yimbele meden gombe tombe be kolli metti mabbe bibe pama e fi hono france wonde jogirati da laaji gondi le leedi meden di kawrital jano bal wattu jono kabaru ande kese do fuddi ile keñen do bomako do sisil mo be tubi hitan hikande no jande do do wonde hani faabirade fa jeyal hono yirwer hani waddude le leedi ene afrique de fu e mangal mudu sekirab di wonno sembe kabaru dum en jogino do betande di kafa hande fadi je hono andi do no do e seeda yewtere meden de ana wodi.